26 life.
From the streets gonna jump when you toy. Sit to pitch a real G, say my oi. Now an angu naga wanna pass a pass. When angu what? Number chafu. Number chafu. Number chafu. Number chafu.
Chafu chafu tatu, wanangu wote chafu, akili zao fiatu, kizinguo pru pru, wanakusahau watu, mimswahili bantu, kusufaya bantu, tukiamua kuviwasha na viwasha, mixa mixa bapa, bege mpaka zapa, ring ring simu inaita, amepiga paka, yo what's up rasta, where you at, butika faster, watoto kutosha niko mwenyewe, maswali ya kutosha nakutaka wewe, gang gang mabawa juu tu kama mwewe, atushuki, paka pumzi ya mwisho, bendera juu na kushushwa mwiko, mindo icon, kino kizazi cha iPhone, simo, gwara gwara, money fino, B.O.B. the click, 77 King Wall Street, we say original, real life, atu acti, big boss, bila vieti,
from the streets to na jump kwenye toy. Si tu pitch a real G, sema oi. Na wanangu naga wana pasu pasu. Wanangu what? Number chafu. Number chafu. Number chafu. Number chafu. Number chafu.
Mastawa bongo wana wongo gunia. Sio cheni mpaka roo bandia. Watu wa mapicha ukweri wana uficha. Sifuri wana zidisha. Bidi 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 sita. Usishangae ukiona boda boda na bajaji zinatiririka kama maji za namba ya 26. Ujue mafans wananitaja umechoka kusikiza freak shit. Mda mwingine achana sana hadi mwenyewe najiogopa. Nauliza why nilivyokuwa na dudu sijatoka ijakuwa simple kufika hapa. Nimeziba viraka nimekaza roho. Wanangu namba chafu so mabi show. Chafu kweli chafu yani show show. Ndo maana tukitimba sema fani wanashangiria media. Zinaniita nyandu tozi mtaani nyandu sera. Mpaka blue kacha mapozi squeeze macho kwenye hera. Busy kwenye gang.
From the streets tuna jump kwenye toy. Si tu pitch a real G, sema oi. Na wanangu naga wana pasu pasu. Wanangu what? Number chafu.